legendary. Tumetoka mbali sana wote personally. Yes, tumeshazunguka mbali mbali. Tulipenda mashabiki wote gali gali. Yes, but all of that is history. Mbona mshinda pewe yake golden sabudali medali. Lakini mamo, dunia imekuwa jango. Mabi nafunga mlango. Fena uwe asa tumebaki tango. Heriwe, mbona 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 mbona. Mwenyezi Mungu kamilioni bana una misita itaji. Mbona 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 tulinde ulivoli na Daudi ya kipigana na Golia. From your back, need a calamata because you buffet. But my friend, be the jacket. Dress to be seven years, I got no back. That's the time I miss again. Got to live a moon, you be my friend. Mix a mix a mix again. Hey, Chachiru, Charlie, Chata. Mona, 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 when you see Muga Milioni, Mana, Una, Missy, Taitan. Mona, 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 to Lindy, Uli, Volina, Daudi, Kipigana, Napolia. From your pocket, need a calamata because you buffet. But my friend, be the jacket. Dress to be seven years, I got a walk. That's the time I miss again. Let you a move, you be my friend. Mix a mix a mix again. Hey, Chachiru, Charlie, Chata.
Yeah.